helowka adeegyada korontada iyo biyo waliba laf dhabaran eta nololaha bini'aadamka oo dhan gaar ahaan haansho danta yar magaalada Baydhabo inkastoo ku jiraan adeegyo koronto iyo biyo hatana inta badan waliba ay ooyna haano culayska qaban shacabka qiimo hejo haddaba mayta durka wasaaradda macdanta iyo qeyraadka biyo ee Koonfur Galbeed ee Kaedan bulshada sidoo aan hela lahayn koronto iyo biyo qiimo jaban wasiirka wasaaradda macdanta iyo qeyraadka biyo ee Koonfur Galbeed Iimaan Cali Abdi ayaa waliba uu bulshada aan sheegay in wasaaraddiis hanaga doonta wakaalado biyo shacabka na yasiin doonta biyo ka filan waana nadiife waana ku qiimo jaban haan shirkado gaar ka biyaayaan
magaalada dad ka degan siisin la soo taan way bahaytay lama boqol iyo konton goos la qiyaasay haddana ma xaq kor degday siyaad boqol iyo konton hal milyan iyo wala jiraan hal milyan konton markan taas naftii way ba nagada kortay hadii shalay eelko eelkaas lama eel isticmaalay oo dadka leen ka tar galay oo usbaahis dabool kor boqol hayti hadii boqol xag daran biyo yaraadaan hoosan dhiyaan markan population kani eedan badadi biyo uu isticmaalano eedan yaraan walkaas way buu aha anagu madii oo ka dhalada bariyay way buu aha walaa isfiri dafaday adii suugan baasi aan gadaas may horan ma talan markan taas way bahaytay population badan iyo zaaidi markan insha Allah ka tir galna hadii inuu magaalada diisin mashariidan jarta eelalkaas taanta aan umadii hor baan isin sheegayo shariidan oo magnaayeen halni way ba jartay biyo may galanta ka hayay gruubka sidii siyaasadan galanta ka hayay laakiin hadii wasaaradda may diyaar ahaata in walaayba maanaha ka saabsan in biyo galanta ka dhigdeel wareegda hanagda wakaalada shalay bishagay in wakaalada ilhanaga biyoogina macnaa way buu aha hata qiimaha in way buu aha dadka iyo on ka saartmaan dadka kan dadan aan tan yaru boqolkiiba dadkiisu dadkii si raaytan dad in isku biyo korna jiraan markan saas daraadiya in wakaalada hanagna dadku wal isku biyo korna iyo isku biyan dadkii aragna oo wal isku biyo korna intii oo yoona dilay era yoona fililiyun ku wela
wasiirka macdanta iyo qeyraadka biyo ee Koonfur Galbeed Iimaan Cali Goobe ayaa waliba saas oo kale uu ku hadlay in heliis iyo la galeen shirkado ajnabi ah oo korontada magaalada sii doonta si lan yaray culaysyada bulshada ku haysta dhanka korontada
korontada ida waasiisii sheegdan eedidan madde Soomaaliya filin meelanka qalsan 0.9 ida ugna shirkada waqti badan la fadhiyay in qiimahaas hoos la hanag way ka andowdayaan in walaan iyo jeefsho kula baheen iyo leeyin dangnan ka jarna in hoosangnan iyo markan saas fiiriyaan go'aan way qaadanay shirkad in uu raadin oo dawladda garantii ka jaran dawladda maamulaas way heshiis hal galnay shirkad ajnabi ah oo Kobe Energy la raaw iyo heshiis hal galnay haruntii hadda elborka lagu dhiso haye kulli dadkii elborka injeedii iyo arga haruntii meel laga dhiso haye way buu aha adduunka ee kuil baad isticmaalaya hormar la deeri technology la isticmaalaya dadkan wali ma isticmaalayaan shidaal isticmaalayaan booydi shidaal ka qaadayaan ilaahay kulaylka nasiin iridin nasiin mukfaayda samarka saas daraadee soona qiimaha korontada oo na hanjibina dadkan qiimaha ragaysa ka halaag maadaama mas'uuliyadii uu nasaaranta dadal badan soo bini meel badan iyo arama ay donor badan iyo dibi badan kula hadalnay korontadii kooyan hadal lama ki company hadigen elborka la ka dhiso hay installation kaas oo hadda macnaa dhismiyaas oo way ba fadaan hadii ilaahay ay rabbi la toobaan la siidad in korontadaas ee magaalada hadheerta waan way siin ku balan qaaday meelanka badan inay naqdo korto 0.3 meel hada 0.9 majaran wal dul sala raam majaran hadii akila wal istimaala halka kilo wal 3.0.3 gas isku dibas way qaladu ana shari ahaan hata way baan arkay in haaran hata wayo waf wala istimaalo hak liini lugu qaad laakiin sisi sheegay tan ogna in aan hadda dad aan baareyn falo laakiin dawladda Koonfur Galbeed gaar ahaan wasiirka aan hawaysiin ku balan qaaday maadaama geeka dad dhalinyara mustaqbal hiisay wal barsha ka jira hortay looga in koronto ragaysa ay xaalad doontaan hadii ilaahay 0. meel ka badan 0.2 nagaas insha Allah waan way la tii doonaa hadii ilaahay ay taaso markan intaas way baahwadnay dadaa hawadni waa way baan kortaan ka jirnay markan insha Allah wayna rajaynay insha Allah hadii ilaahay rabiyoon in uu dawladda galantay ka wareejin way buu hadii la wareejiyo dadkan hadda wala oo aqoonyahanada hadda wala barado hay shaqo badan oo ku halaan shaqo warka ku mid ah korontada saas oo kala marka insha Allah kulli way siin ku balan qaaday hadii Ilaahay waqtadaw in baahdas daboladon hob ilaayay
bulshada magaalada Baydhabo iyo Siwiin aan suuga hayaan qorshayaalkum oo yawada wasaaradda macdanta iyo qeyraadka biyo ee Koonfur Galbeed oo ah in iyo la wareega doonaan adeegyada korontada iyo biyo si meelo aan ku bahan qulaysada ku haysta adeegyadaas